binda na mbanyu tena. Mara nyingi kwenye izi aso, kuna vigingi kwa yukuwa macho. Saka pesa, saka kipato, mchaka mchaka everyday, yani slow slow. Slow down, life's not easy, hakuna pendo metawala chuki squeezy. Slow down, taratibu easy, ingawa kipato ni kidogo hakikivi. Hata binadamu so watu kuamini, neza kuamini afa kwa kurudisha chini. Sometimes unakuwa na hard feeling, stress nyingi haujui unashinda lini. Watu wanakesha wanalia, mambo ni magumu wana familia. Mioyo ya wengi pia imeshomia, kimbilio Korani na Biblia. Aso zile mateso na joto, miksa na msoto. Nikasema na Mungu wakani beba, ndo maana siku zote mimi ninasema I'm so lucky, lucky, lucky. I'm so lucky, lucky, lucky. So lucky. I'm so lucky. So lucky. I'm so lucky. I'm blessed, hata mkihate. Ni baraka ndo zinafanya niwe AB. Brother you got me, Mungu ka bless me. Sifa na utukufu zake amen. I'm so lucky, hata kama utaki, kauna chuki una wivu, broka mezi mbati. Nikisubiria wema wako taniua, nikitegemea watu tanirarua. Nikitegemea watu tanikatisha tamaa, usta na chuki ndizo ambazo watu simewaja. Aso zile mateso na joto, miksa na msoto. Nikasema na Mungu wakani beba, ndo maana siku zote mimi ninasema I'm so lucky, lucky, lucky. Mebarikiwa. I'm so lucky, lucky, lucky. So lucky. I'm so lucky. So lucky. I'm so lucky. So lucky. I'm so lucky. Lucky nimebarikiwa, I'm so lucky nimetunukiwa. I'm so lucky, I'm so lucky, I'm so lucky. So lucky, I'm so lucky. So lucky, I'm so lucky, yeah.